Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi bizgaho nange Feministe Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cyo gusoza umwaka no gutangira umushya turasubiza amaso inyuma twishimire abaje mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka babo bakababona kubera igihe gito ntabwo muri bushobore kumva inkuru z'ababonetse bose twabahitiyemo zimwe duheriye ku bwinshi bw'imyaka yari ishize batandukanye n'uburyo batandukanyemo twifuje kurangiza umwaka twishimana n'ababonye imiryango ijwi ry'Amerika radio yanyu ibigizemo uruhare ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Umubirigi kazi ukomoka mu Rwanda Ellen Eveline Schmidt yaje mu kiganiro ashaka umuryango we yaramaze imyaka 50 ashakisha yarahebye yabyawe n'uwari umuyobozi wa teritwari umubirigi Antoine Schmidt mu gihe cya gikolonize umuvandimwe we twamubonye muri Tanzania nyuma y'imyaka 61 asubira mu Rwanda bahurira yo kugira ngo bazajyane ku ivuko dore inkuru twakoze ageze mu Rwanda. Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20 ahuye n'umuryango we ibyishimo biramusaba.
C'est difficile de savoir que
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongiye kurota. Ndishimye cyane.
Mais bon, je suis très contente.
Ikiganiro agasaro kaburaga kijwi ry'Amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango. Yamuhuje na murumuna we Mariana Faustin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira.
Avuye mu ndege amanutse hariya kibanza cy'indege kwaramukanyije. Amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya genda kubera ko nishimye.
Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we Gakwerere Manzi Claude yaramwumvise asanga aza ababyeyi be ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa.
Ndashimira cyane ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane cyane ijwi rya Amerika mbese nta kuntu nabona nayishimira iragahoraho tu ihuza imiryango.
Yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda yawubonye arishima arashima.
Je suis très reconnaissante pour le Voice of America puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc j'avais presque perdu.
Ndashimira cyane ijwi rya Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye. Nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye. Ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bagize umuryango.
Et aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul, perdu.
Umuntu nkanjye wari nyakamwe ndi nyamwigendaho i Burayi ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika ko mama ari umunyarwandakazi. Nari narabuze aho nerekeza.
Donc, je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant.
Nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanje ndanezerewe cyane.
Ma famille, je suis très émue et contente.
Hélène Evelyn Schmidt numwe mu bana bavutse mu gihe cy'agikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura abanyi n'abakabajyana iburayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abametisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira
nk'abametisi, ndavuga mu izina ry'abametisi, twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje na none turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abametisi dukunda. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi.
Madame Hélène Evelyne Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cy'agikolonize.
Thank you Voice of America.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu kwezi kwa kane. Umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i Butare yahunze bamuhetse agera muri Zaire. Ababyeyi be babaga muri komine Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri Ugushyingo 1996 nibwo inkambi ya Kashushe yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro. Hitiyaremye Aimable wari ufite imyaka hafi itanu yahungiye mu ishyamba aza gukura n'umugiraneza wamufashe akaboko bararana Rubunda kugeza bagarutse mu Rwanda. Hitaremye Aimable ari mu karere ka Kicukiro akagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba i Butare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi yabitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngayo abo bantu ntabwo nongeye kubabona.
None se ko wari Butare bo bari muri Giti wahuriye Kashusha, nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, n'abo bantu twahunganye. Mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye, gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri Byumba mu cyahoze ari Giti.
Ariko ubu ntabwo uzi nimba barahunze? Ntabwo wigeze umenya amakuru yawe?
Oya, ubwo intambara yarinze ba ntari nababona.
Hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda, abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari?
Aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari iyo ntambara iba, niho twatandukaniye. Ngo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru wa nyogokuru wanjye, nkabana na mubyara wanjye witwaga Maria Ntashyiruta Imana, na ba marume banjye babiri, umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Supiriyani. Icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi, Vedaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga, mukuru we ariwe Supiriyani yari arwaye. Dutandukana rero nguwo, ubwo intambara yateye buri umwe acukwe, ari uwo mukecuru yaciye ukwe, n'abo ngabo baciye ukwe, kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo ni.
Uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina yitwa nde?
Uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya. N'abo ngabo amazina yabo nzi, usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi, abandi nagiye menya rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga.
None se Maria Ntakiruta Imana ni mubyara wawe?
Yari mubyara wanjye.
Ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru, ari uyu Vedaste na Supiriyani, mwese byarakubise muratatana, ntabwo uzi irengero ryawe?
byarabaye turatandukana ntago nigeze menya irengero ryabo.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya, kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere, kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite, bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere, basanga ngiye simbishoboye, baramwe ngo nimege garidiyene. Iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda.
Yego. Hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda. Ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite?
Ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Kongo, tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita Nyamirambo hariya muri Rwampara. Tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga, abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire, tukujyane mu rugo, bazagufata neza, bazakurera. Uwo muntu wanjyanye angejeje mu rugo ni abo bantu bandeze na magingo n'aya ngaya, nibo nita papa na mama. Mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo aya n'ayo.
Ariko se ikiyaremye
karame
tubyize hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugabiye mu Rwanda? Mbwira muri make ibyo wibuka.
Muri make ibyo nibuka tuva mu Rwanda, ibyo ndibuka ni uko nagiye bantetse hamwe barankiraga imbere nkagenda, namara kuruba bakankira mu mugongo, nuko uburyo nahunzemo. Noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge, imyaka isa nk'iyisunitsemo. Noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza. Hanyuma ubwo intambara ku bisebo bamwe burira amashyamba, abandi bagira ibiki, nuko nanjye narorongotana mpura n'umugira neza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara, aho nzagwa nawe uzagwaho. Twazanye mu Rwanda, ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza.
Nyuma y'imyaka 29 Nzabonimpa Bernard avanye Michel Hitaremye ku irebero akamuhungishiriza i Butare ku Mukoni, aho yavuye ahungira muri Zaire. Twamubonye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Rugerero, umudugudu wa Rurembo. Yahavanywe n'umugiraneza, inkambi zimaze gusenywa. Nyuma y'imyaka 25 Hitaremye abonye umuryango wabaga mu Rwanda.
Uraho neza Bernard?
Muraho, murakomeye.
Meze mute, ni ukuri ndishimye cyane kumva mukiriho.
Turiho.
Ni ukuri ndumva nishimye.
Turiho, turi kugushaka.
Nabonetse ndahari ndi Kigali, sindahari ndishimye cyane, niteguye kubabona rwose, mfite ubwuzu bwinshi kubabona.
Turahari, mama wawe arahari, nakure konsoli.
Mana we.
Arahari, nabagaza. Arahari. Bene yuko bose barahari.
Imana ishimwe. We ubu se muherereye he?
Ndi Mukarange, nyine mu murenge wa Mukarange. Wigeze kuvuga ko wagiye kudushakira Giti, ahantu bita Giti. None ubu urabonetse.
Ntusiba guha umugisha, bagaheka unkoreye ibintu ntari nzi ko bizabaho kuri isi y'abazima. Dukeba nibaza icyo nzabwira abana banjye, ni ukuri ndishimye. Imana iguha umugisha, iguha umugisha ntaguhe n'ijuru.
Urakoze cyane Aimable, nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Utwizeye, uvuga uti nimumfashe. Wowe hari ikindi ushaka kongeraho Nzabona impambere y'uko ngusezeraho?
Ndagira ngo ngushimire, Imana ikomeze iguha umugisha. kandi gukomeza no kujya muza abantu ikindi gikorwa gitangaje abantu rwose tugomba twakagombye kwishima twiteguye ko twabakira fe
ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze Imana bakomeze kandi namwe turakomeza kubasabira
murakoze cyane
Shaka da saro ka we muka kabona We chichinege Shaka da saro ka we muka kabona Shaka da saro ka we muka
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo abari mu bice bya Kabuga Kanombe na Remera bahungiye mu mujyi wa Kigali bamwe banyuze muri Eto ku Kicukiro nakiriye umwana w'umukobwa waburanye n'ababyeyi be bahunga afite hagati y'imyaka itatu cyangwa se ine yitwa Nosi Ataka neza atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kata abantu umudugudu wa Kigarama dore uko yavugaga amateka ye
nagira ngo mumfashe nanjye mboneko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside
umuryango wawe mwaburanye gute byagenze gute hari ryari
umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka baburanye nyine turimo guhunga ahantu twari twakambitiye noneho bariruka barahadusiga nyine dutatana kuvugwa ngubwo
aho hantu mwari mukambitse hitwa gute
ho ntago mazi usibye ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za Murindi niko bambwiye umuntu wanoraguye hano mu mujyi niko yambwiye
ariko se aho mwari mutuyeho urahazi urahibuka
ntago mbibuka
n'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo yazi
ababyeyi banjye numva bavuga ko yitwa Butera
yego
mama nkumva ko bavuga Florida
ntari ntayandi mazina baruzi
ntayandi nari
muganira ntiwigeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo
gusa yambwiye ko yantoraguye mu mujyi kubera ko yanantoraguye ngo agahita njyana muri Congo
yego
bo bari batarahunga i Kigali
yego
anjyana muri Congo arongera arangarura turakomeza turabana nko muri 2012 yaranganirizaga akambwira se tuzashakisha gute ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora
ndifuza kubumvisha ukuntu Kaneza Nonciate yavanywe mu menyo ya rubamba ari igitambambuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekera mwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga nguyu nyirabashumba Patricia
ariya mwana rero leto ko yari mutoya ibintu byinshi ntabwo abizi
yego
uriya mwana njyewe mvuye ku isoko hari muri Jenoside
yego
yari igeze mu kwezi kwa gatanu komine yagendaga ahunga niba ari ahafashwe niba ari ahagize abantu bagahunga bakavamo uriya mwana rero duhura
yego
twahuye njyewe mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kajya nta kerekezo kari gafite noneho ndamubaza ese mwana ugiye ntaho amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga ngo umwana ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe ku Kimisagara hataga impunzi ziva i Kanombe
Pawe Felicien Butera twamusanze mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Nyarukembe umudugudu wa Rubona dore uko yabyakiriye
nari ntoya ari kabuka noneho tuzo guhungira mu mujyi mu gasantere ka Kabuga
hanyuma muvuye Kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati Kigali
rwagati ku mbyageze abenshi Kabuga nta hamwe makeya nubwo bari bambwiye ko yageze kuri Aheto ariko natekereza kuri Aheto ikimbaniro ryarahabaye kandi kayari kakiri akana gatangira uwa mbere niyo mambu nta honiriwe nabaga no muhebye nari ndiko byaranje uko baba kimbaniro cyane ndavuga nti kubera ko arakana nabantu bako kuba baraguye nta sakana ndavuga nti twese bese umuntu ajya agenda kwa muntu ndavuga ngo nagiye aranya hundi ati ndiye se byawe nibitangaza
birumvikana kugira ngo uwumve umwana mwatandukaniye Kabuga bakubwira ko yagiye kureto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko rya Kigali ugiye kumva umwumva ari ku ijwi rya Amerika
rwose kandi nano ijwi rya Amerika kugira ngo rimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twebwe abantu cyangwa tubona risobanukiwe nayo na mana batumye abageraho ni nk'ibitangaza imana yashatse uko mbese ijwi rya Amerika ubunane ndara ni kwikena buri
nibyo
buri
Kaneza Anosiata umwana wari ufite imyaka 4 muri 94 yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 29 nyuma y'iminsi itatu gusaje mu kiganiro agasaro kaburaga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye sinzi ukuntu nabivuga narishimye anawarishima aranganiriza nyine ambwira ukuntu byagenze ambwira ko nyine twari twakambikiye hano kwese ariho twatandukaniye ambwira nyine n'iwacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze Imana izaguha umugisha
agasaro kaburaga kabonetse
mu Rwanda kubera amahano yahabaye mu bihe bitandukanye hari abanyarwanda bariho baze kubasigaye bonyine batazi kwarunde muvandi mu kibaho urugero ni Musabye Imana Julien waje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abere nyina wabo aheruka dore hashize imyaka 35 akibaho uwo mwana twara mubonye ubu ni umugabo w'imyaka 35 wubatse dusubiza amaso nyuma twumve uko Musabye Imana Julien yamuvugaga atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro
nina uwo mwana yahise nyine yitaba Imana ndi nsigara ndi nyina wawo igihe rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyedisene yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenzi wakoraga muri CH kawakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibi irateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
umushiki wawe ngo murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe
yitwaga Nyiratabaru Felicite
hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ishe yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyinyiriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri ishe ni Ngarambe wakomokaga ku Gisenyi akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi bambwiraga ko akora muri CH kayakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana
ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo mfite ngewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
uhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa Joseph Nzaramba wari umuganga muri Sashka witwa Desire Murenzi ashobora kudufasha twaramubonye aradufasha duhuza na Joseph Nzaramba atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu akagari ka Tetero umudugudu wa Gatsibo ari mu kiganiro agasoro kabura gahura na Nyirashenge. None mbwira ni wowe duheraho umwana washakaga hashize ibyumweru bibiri uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga umuhebuka hashize imyaka 35 ni Joseph Nzaramba n'umwana wa murumuna wawe yabyaye hanyuma tumusabira akaza kwitaba Imana Imana muhiruko ridashira. None kuba warabonye umwana wawe wabyakirye ute?
Narishimye cyane cyane kandi namwe narabashimiye. Numvise nyine mu mutima wanjye nshimye Imana cyane kuko namubonye.
Yego, ariko turagaruka ku byishimo byawe mu kanya. Mvugana n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri iyi si, none birashimishije ko nongeye kubona undi mama. Joseph Nzaramba, umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe. None Joseph Nzaramba, wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose n'ibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute?
Banuse nshimiye Imana. Buriya njyewe ntabwo nawe n'uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose ku myaka igera muri 33 35 yari myinshi. Kuba umuntu adafite umubyeyi kabone niyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite, nta muntu wo mu muryango agira, buri gikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nawe. Nubwo benda tutarahura amaso ku maso kubera ko nyiri ku ishuri, ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byaranshimishije mu gikorwa cyiza Imana yakoze. Kandi no mu byo twavuganye ubushize navuga ko nshimiye Imana cyane kuko iki gikorwa n'undi muntu wabona uburyo kivuga, ndetse kuri njyewe ni ibintu bisa nk'aho byandenze mu buzima.
Urakoze cyane mubyeyi. Umbwira nabumva ijwi rya Amerika utunyuriremo, n'iki muzaganira, n'iki uzamubwira?
Ikintu nzamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko umwana akibaho. Nashakishije ntomboza gusa mvuga ndireka numve, ariko ngiye kumva numva umwana ariwo. Ubwo nzamwakira neza rwose, nishimye cyane. Muri njyewe bifite ibyishimo bisaze kubera yuko nzaba mubonye ari bwo bwa mbere. Ndumva nshimiye Imana cyane.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Witwa Mukankunzi Mediatrice yaje hano mu kiganiro ashakisha umwana witwa Tuyisenge batandukanye mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga. Dushize amaso inyuma twongere twumve uko batandukanye. Mukankunzi Mediatrice atuye mu karere ka Gasabo akagari ka Kibagabaga umurenge wa Kimironko umudugudu wa Nyiramwana.
Muri iki kiganiro kugira ngo mumfashe, wenda nibishoboka muzamuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi, bahungiye muri Congo, umwana ahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo, icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru bitanye indwara nyine kubazize ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose, ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage yitwa Rachel kubakunda bakunda kumita kare bakunda kumita kare na Kanyiranzage. Kubumvisha barasa bari mu mashamba y'ahantu bita muri Gatare igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashamba noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyina akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka 3.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe batangiye kurasa rero wadahari ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Uwo rero wuko muzungu warahaguma ubwo witwa Kazeye na Nyiranzage bo baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo Kazeye we yanga kugenda ataha ngo yanga kandagira amapima inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri Croix Rouge Kacyiru njya muri Croix Rouge Ikabgayi njya n'ahantu bita ishogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri rasambuloma hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda.
Claro, Kaburaga.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kabura gawe hariko wa muri sanga ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka 29 batabonana bahujwe n'ijwi ry'Amerika nshimishijwe no kubakira wowe mukankunsi Mediatrice nawe Michel Muhawe n'Imana ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze.
Ndaguheraho wowe nk'umubyeyi wari umaze imyaka myinshi ushaka umwana ubu mukaba muri kumwe n'ikibazo wavuga uti kutari cabaza buri gihe ariko se nk'umubyeyi wari umaze imyaka ingana gutyo utabona mwana wawe ubu mukaba mwicaranye tubwire kimwe n'abandi babyeyi urumva umeze ute?
Mva hari ibi ibyishimo byarandeze nkuko wabibonye mu mafoto nakoherereje. Ibyishimo byarandenze amarira araza ndetse ntabwo namenya mbikubwira ngo ikiso mfite ibyishimo byinshi cyane.
Muhawe n'Imana ari iruhande rwawe ubu tuvugana harashize ibyumweru bike tuvuganye mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze nawe agushaka ubu muricaranye ubu tuvugana nibyo nshaka kumenya urumva umeze ute?
Ndishimye cyane rwose pe. Mfite ibyishimo byinshi.
Noneho unyemerere ngusubize inyuma gatoya igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona kazi ho gushaka igihe bakomaze bakugira bati umwana wawe araje amafoto nayabonye ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye waravuze uti gusa n'agasoro kaburaga niki cyaje mu mutwe wawe icyo gihe?
Cya mbere cyo natekereje ko ari Imana imunzaniye. Ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga nti burya bwose yumva naravugiye ku ijwi rya Amerika kera birashoboka ko mba naramubonye. gusa nkurikije isaha yagereye mu rugo sinari impari ariko aho namukubitiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu masaha 3 ariko nyina namubonye ahajya mu masaha 12 n'igice z'umugoroba ariko n'ubundi nashakaga kubanza kubyakira neza ubumve ko ariwe koko urero nimukubita amaso rwose naravuze nta babantu rwose Imana izabaha umugisha pe.
Murakoze cyane mpawe n'Imana Michelle muri kumwe mpawe n'Imana uranyumva
Imana ku
komera cyane nawe ndakubaza icyo kibazo uza hano mu kiganiro agasaro kaburaga naguhojeje nk'abandi bantu ko mbigenza ngusaba kwizera ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe wamubonye uramufite mbwira ibyishimo byagaraga na bite
byari ibyishimo urumva byari nk'umunsi mukuru rero mu myaka 28 yari ishize nabona ababyeyi nari kumwe n'ababyeyi banjye urumva byari ibintu bibabaje arababonye numva ndishimye cyane
muhawe n'Imana hari abandi bana bameze nkawe benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva mu 1994 kugeza n'ubu babashaka bakababura hari abaza hano mu kiganiro agasabo kaburaga bakagira amahirwe bakagira Imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira niki wabwira abandi bana n'icyo wabashishikariza gukora
icyo nababwira ni nabashishikariza ni uko batacika intege nabo kuko Imana irahari nabo harye bazababona bakanyura ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mubyeyi Mukankusi nawe icyo kibazo ndakikoze mbere y'uko turangiza ubungubu Imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabyifuzaga umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka 28 hari ababyeyi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo nicyo wababwira muri kano kanya mbere y'uko turangiza
yewe ubu gahunda nafasha mubyeyi we ni ukumuha inomero zange nkamubwira nishakira ahangaha kuko njye ntangiye kuvugana namwe mu by'ukuri nta n'ukwezi gushize ubu rero umubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha ariko hamwe no gufashwa n'Imana ko ariyo nkuru ariko byose nabonye ko bishoboka pe ntabwo rimwe mufite ubushobozi buruta ubw'Imana ariko Imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana n'ibintu bifite agaciro gakomeye nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo Imana isubize amasengesho yanjye.
Amasengesho yawe Imana yarayumvise nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika ngushimire nawe muhawe n'Imana Michelle na mama wawe Mukankusi Médatrice mwese mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'Imana.
Yego murakoze nawe turagushimiye.
Agasaro kaburaga witwa Mutsobekazi Esther yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi akaba mwene Gakwaya Simeoni wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda ariko igihe umuryango we wahagiraga nyuma ya 94 wasanze bamwe batakiriho abandi baratatanye yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Gakwaya Simeoni bari batuye i Nyanza Nyabisindu twarashakishije tumenya ko afite mukuru we witwa Suzanne Mukandikizi igihe cyo guhura ra ijwi rya Amerika yari hari Eric wagira ubusa tubwira uko byagenze urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga atabaza ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda.
Nimugwa niko waburiye hariya
No, no, no. 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 No, no, no.
Turimo mudugudu wa Nyagatovu akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana Inyanza hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda. Mu bavandimwe bahuye ku isonga hari Madamu Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne na Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko bavukana kuri se na banyina batandukanye. Abavandimwe ntibarashira impumu.
Niba bagata twese utuburi hafi aho aha hafi Nahunga, sioni kwa jawa sana na mali. Urinda kurira, sina kugiasi. Urinda kurira, urinda kumuje, kurira biuri, da koko tura hahasi. Hanga hiyo, hanga guau. Kwa hali mbwa, kwa nubele ni asindi barahari, au bele ni na barahari, na nde chahari. Bicari malishimwe
mureke nake
kizaba cyo cyo wite akabuye
cyane
malishimwe kongato atumwe nige gushaka nange kumushakisha
no
no none suti yavuga ino mero zikansha ko niba sinzumvise neza numva
Mu mwaka w'igihumbi 1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri Bucura ni Madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane birandenze birenze ubwenge bwanjye ntabwo ndashyira ubwenge kugira ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akira kuri kurota?
Ntabwo ndimo kubibona n'ukuri kuko ntago ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuvinde imwe kwa papa gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho nta wundi muntu ubaho numwe numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze iyi myaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mutsobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha ntacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi nkagerageza kuza ariko simbo nunzana bikanca intege. Aho numviye rero ikiganiro cyo ku ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga nange ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpe kureba ibyo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni ibitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga.
Mukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko yasigaye mu Rwanda. Uyu yadutekereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga.
Narabyiyumviye, nkunda kumva ijwi ry'Amerika. Agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika. Narabyiyumviye, mbyumva kandi uri mu tuntu tw'udutotsi, ariko radiyo nari nayifunguye. Noneho numvise amazina ya sogokuru, ndegukanye cyara ku buriri. Uriya mwana avuga amazina ya sogokuru Ngabo y'Icondo na Nyiraburu, numva ni sogokuru na nyogokuru. Noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana, numva ni gero mwabagabo mwe bwatinze gucya ngo mbivuge, nta muntu ntabibwiye. Nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye, abakobwa ba papa bashaki badushakishije bashakishije umuryango. Ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane, yahise ahamagara i Kigali ngo shaka inomero zawe ngo uzu yitwe Erike bagire ubusa. Noneho uwo yazase niwe waje kumaniza Venusiti, nubwira ati zose mba ndazifite reka ahubwo nguhiza Venusiti. Noneho rero Venusiti uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu, bwarekeye Venusiti aramamagara aranyibwira, ndamubwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukoramo. Nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati waratwiyumviraga, kuko yanamubwira ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva. Naramwumvaga kuko naranezerewe, nta wabasha kubona umunezero nezerewe. Naranezerewe narabivuze, uwari we wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka. Nababwiye ko nabonye abavandimwe.
Hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe,
umuvandimwe ubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye, ntabwo mwabibonye. Ubu se nabasha kubivuga, ndabyishimiye, ndamukunze, mukundanye n'umubyeyi we, mama we yatubyariye abakobwa beza, n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza. Nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye Musobekazi, ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko, Musobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo, niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi ry'Amerika. Kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe. Afitiye ubutumwa bakurikiriye radio.
Icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza. Icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza, icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo. Ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva kwagumva radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane. Kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaye twongeye kubona umuryango, ba mama wacu barapfuye. Ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu, umuntu uvi ndimwe na mama. Nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaye abantu, ndi umushoferi ni natwaye abantu, aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya. Ndabwira nti mumbabarire, hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga, nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba. Barankundiye tuzenguruka za Gikondo, Remera, tuzenguruka Kicukiro. Igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda Exi, ndababwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri i Gikondo. Nakatishije imodoka baranyemerera, ndababwira nti ntago nagenda ntamubonye. Naragiye musanga ku kazi aho yakoreraga, agisohoka murebye nese mwibwira kubera ko nabonye asa na mama. Turasuhuzaga turishima, yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize.
Ubutumwa bwa Nsabimana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo.
Bikomeye cyane, ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha, ntabwo ari ukubeshya, ni ibintu bikomeye. Ubu tuvugana mpagaze aho Inyanza, papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu, nabonanye n'abakuru banjye, nabonanye n'umuryango wanjye, abahari bo nababonye, n'ukuri ndishimye cyane bikomeye, kandi ni bo bahumuje nabo.
Agasaro ka Buraga kabonetse
inkunzi z'agasaro kabonetse yashoje umwaka 2023 ni umwana wari ufite imyaka 5 muri 94 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu matyazo yaraturutse ahitwa ibuvumo muri komine ya Gishamvu kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi we n'abavandimwe be batandatu ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu maze imyaka 29 ntagakura afite kabo mu muryango we yirwa handi Karekezi Valensi atuye mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagari ka Rukira umudugudu wa Kanazi.
Nkinzanye no kurangisha umuryango wanjye kuko genocide yabaye tutari kumwe twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura genocide yabaye mbo mu Matyazo nyine aho ngaho ubuntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyina ko mvuka nta muntu hari tamu nkugiye mbariho njya kwibera ariko jenoside yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka 5 gutyo.
Mbwira rero igihe jenoside yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse Ibuvumo nyine.
Wari waturutse Ibuvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Yego, ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga ntabwo nari Nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego, ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valensi, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valensi.
Yego.
Yego, ubwo rero umuryango wanjye nawo uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama akitwa Nyirandaberetse Matilde.
Yego, abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina, akaba Kristina, akaba Fabiani, akaba n'uwo bitaga Riberata, akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa garutse kumva ko ari Ibuvumo, ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo. Ni Ibuvumo, ariko ko nuvuga ngo ni hakomeye ikasi ni Ibuvumo aho bita kwitaba, bahita hari aho bitaga kwitaba.
Ndaharuzi. Yego.
Hari itaba ryo mu mujyi naho Ibuvumo muri rusange, ariko hari ngo hakuno itaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane ijya ngira.
Mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku Ijwi ry'Amerika, Innocent Nsabimana wakunda kwita Shumbusho yaracyumvise, ni umwe mu bambasaderi b'Ijwi ry'Amerika, yaraturangiye atubwira aho dushakira. Twarashakishije tugera mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda, tuhasanga Felicien Uwimana bakunda kwita Ringo, akaba nyirarume wa Karekezi. Mubwira inkuru nziza yifuje kuvugana na mwishywa we, musaba gutegereza gatoya nkamuhamagara ngo iki kiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 ntawuzi agakuru kundi. Alo?
Alo?
Uwimana uranyumva neza?
Ndakumva cyane rwose.
Umuhungu wa ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone. Karekezi Valensi afite izina rya se, umuzi kuri Yirirwa Handi, ariko ari hano kuri telefone. Nakubwiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire. Karekezi uranyumva?
Ndabumva, ndabumva.
Nguyu rero nyokorome Uwimana Felicien bamwita Ringo, atuye mu karere ka Gisagara, akaba avindimwe na mama wawe nguyu muramutse reka duguhinda yabukuru uw'Imana nguyu mwisha wawe musuhuze
ando muze
ndahari ndahari ndi hano
muze muraho
uraho neza sha mwana wanje
murakomeye murakomeye
uraho neza rwose
ye baba we yo uranzise jewe uranyibuka
inyanyuko ndamwibuka na tarifira ndamwibuka na karitini ndamwibuka na shiti ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose
yego 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 none se ndishimye cyane ndishimye cyane yego ndakumva
kwishimira kwanjye kandi keka nkubonye nkaguhubira none nakumva merewe neza nkumva ndatuje neza
tuzahura tuzahura nanjye ndabishyiramo imbaraga nukuri
No, nibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi ry'Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishwa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abica bawe n'abandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi ko ariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute
ibyishimo byazashe byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege
nari nzi ko aricyo jyenyine nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu nzeze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
ikiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umuri na farisi imana iguha umugisha rwose ndumva nkore igikorwa gikomeye cyane nabura nuko nanakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo nubwo farisi ari aho ngaho nkaba numva nkwishimiye cyane urakoze w'umuri na farisi imana iguha umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane ndagushimiye
wanjye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu nije ndi ugenyine cyane diriri
komera nanjye ndagushimiye Valence hari cyo arugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo uri mushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwe kw'ijwi rya Amerika muzeho by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze cyane nawe
ganiro agasaro kaburaga gisunzu mwaka 2023 gitangiye mu mwaka 2024 ni hano ukirangiriye ndashimira mwebwe mwese ba ambassadeur bijwi ry'Amerika mwe mudufasha gusohoza umurimo wacu wo kubashakira agasaro kaburaga ndashimira cyane ababyeyi mwasanze abana bayerera muri 94 bagizwe imfubyi mukababa hafi mukabafata mukabarira none mukaba bafasha gushaka imiryango yabo ndashimira abana badafite umubyeyi umwe cyangwa se bombi baza badusanga batwizeye Imana imanye barababona abatarabonye nabo bashaka ababyeyi babo n'abana babo uyu mwaka dutega amaso uyu mwaka uje ndakora cyane ngo muzababone abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2023 4 6 mungere gishubiremo 00 1 2 0 2 7 4 7 3 6 naho ubutaha tangire umwaka neza mwari kumwe na Venice nshimiye imana bavugana kwijwi rya America agasaro kaburaga